kwenye wenyo Kingi tikacha mkubaye kwanzo kanyo Mwanchu sata imingi Sichaya kalose tuke Mwafu kataringi Nsawabie mfumbo bilie You be love if you I want Repeat like sugar
Kasi kwizi 20 ke Pata Nina love you